Ready?
Sanja.
Hashtasha. KZ.
Champa pusha. If you think to put if you're good to share, I'm not solo in the pampa pusha. If you think to put if you're good to share, at your life, moy lily.
Push the number.
Life, moy lily.
Siba vena musha uka kuat. Kuli my good friend. Na my best friend. Vena wachi tika ni oyo. Kuli bebe.
Life, moy lily.
Siba vena wabena kumusha ni shiwa shoko.
Life, moy lily.
Hello, Mr. Kapela palipe, ni kukushe tena. Bela nguba zato ni joka kulibachika tanabata bela wa mashoko. Beta chenjela uwane waliu. Mkai wanga kufakila na mpiu. Kuliba pembele na ulikumani na sebafu na kukua na diose.
Kukwanda!
Hello, hello, Natasha. Dijapana sila, Fly J. Chai.
If you think to put if you're good to
share,
I'm not solo in the pampa pusha. If you think to put if you're good to share, at your life, moy lily.
Push the cup in a bug.
Life, moy lily.
Siba vena musha uka kuat. Kuli my good friend, na my best friend. Vena wachi tika ni oyo, kuli bebe.
Life, moy lily.
Siba puna wabena kumusha ni shiwa shoko.
Life, moy lily.
Sancho.
Hello, Mr.
Mukankala training kani ya stadia. Pepa jawai gwila na dadia. Magai wafo mukala makadia. Alindrama bafo mocha ya madia. Banasheta uku kwa tuku kawatia. Cheba yo pachape iwe nimfa. Ni ma fake trains indeed. Beba pwela chapenga chibali niti. Abagai wali niti, bagai wali kriti. Plantation yao bafuna ufa kemo city.
Sungazive wasona Muzako Sungazive Kuchini wa meni akumvelila majelasi chita. Wakalijo Nijiva Wama jerasi Nijiva
Chalo kuti champa pusha. If you think to kuti fya kubutusha, Pano chalo ine pampa pusha. If you think to kuti fya kubutusha, Ati life moy lily.
Push the cup in a bug.
Sancho.
Life moy lily.
Siba vena musha uka kuat. Kuli my good friend. Na my best friend. Vena wachi tika ni oyu. Kuli bebe.
Life moy lily.
Siba puna wabena kumusha ni shiwa shoko.
Ati life moy lily.
Hello, Mr. Life moy lily.
Ah.